Tamaduni, desturi na mila, ndokio kwenye roho, Kenya lisi furaha mziki hiye, kama sio rap pamoja seme amani huku kwetu ni haki, laki huku kwetu ni happy. Nianze chini mpaka juu, ama zero attitude, dream kongeza magnitude, niko zero latitude. Hii ni culture tu, respect chenye unavali tu, yangu ni mziki na huwa na treat kafisa tu. Kwetu tu ni raha. Okay, shiny kidogo lakini niko happy, as long as na feel me, kwangu ni something. Mejifunza kubali imani, mejifunza kumili. Hey, mi ni Mkenya halisi na nikiocha jamii, maneno anafaka nabi. Yeah, waniangalie mimi, wanishabikie mimi, wazifuate hizi nyayo kwa makini. Tamaduni, desturi na mila, ndokio kwenye roho, Kenya halisi. Furaha mziki hiye, kama sio rap pamoja seme amani huku kwetu ni haki, laki huku kwetu ni happy. Nianze chini mpaka juu, ama zero attitude, dream kongeza magnitude, niko zero latitude. Hii ni culture tu, respect chenye unavali tu, yangu ni mziki na huwa na treat kafisa tu. History ya black, nataka design ya white, mentality ndo iko blind, my feelings na baki black eye. I ni follower Kim Kardashian, li aim kwenye ceiling, but ceiling kakam kum crash eye. My life iko better than huyo guy, ni pride hate, na hiyo jealousy ndo inaku mess eye. I live in a moment, judge na juu ya pombe, how tu ndo alifunza na how comes to kombele. Rudy back to society, hakuna hubs walibanyo shecheki, sasa ni rangi wana try kulighten, kakadi B ni policy. Selfie na chupa Hennessy, najifanya jua mengi when you graduate too. Nasike campus in masomo ni madawa tu. Anyways, yes, I argue with you. Could prove my words, yes, behave intelligent fool.